Sikh Democratic Alliance sibhalele usihlalo we interministerial committee umnumzane uJeff Radebe sicela ukuthi abize umhlangano ophuthumayo wabo bonke labo abasebenzisana noSASA noSapho eqinisekiseni ukuthi izibonelelo zalabo abathola imali kahulumeni ziyakhokhwa emva kwa 31 March 2018. Lokhu sikwenzise ukuthi sibone umbiko oqhamuka kuma panel of experts okuyibona abebecelwe iConstitutional Court ukuthi benze ngokusemandleni ukuthi akukho zingqinamba ekutheni ikhokhwe le mali. Siyakubona ke lokho okwenzekile ukuthi uMinister uBathamile Dlamini uyena owenze ukuthi kube khona konke lokungathembani nokungasebenzisani kahle phakathi kukaSapho noSASA ngoba ukwenzile lokhu eminyakeni eyedlule. Kungaleso sizathu ke thina sibeka iblame kuye ungqongqoshe uBathamile Dlamini futhi sicela ukuthi umongameli uRamaphosa amkhulule uBathabile Dlamini ngoba uyaqhubeka nokwenza izimpilo zabantu abaningangaka ukuthi zibe sebucayini ngokuthi izibonelelo zabo zingakhokheki.